perform. Usiku to dawn, bogi kozon, imewasha kingdom. Keti mbati kukon, tukuteke kwa chom. Fenana Papa Jones, Nadia up on the dawn. Dosi mpati kufon, nasikia ako salon. Tulom indo the bomb, club pia imikrom. Bogi mbaka yangong, mebambika na song. Zile si hu perform, rende pia ni wrong. Niko juu ya nyama ya bama na kachumbari. Na juu ya diabetes chat, weki sukari. Plan size imetufikishe uko kari yako. Walevi washanza kulewa, wamekali ya flow. Anasikia form ni kutesa. Tusimalize ganji dumtatu rudi kalesa. Wakanesa mavodo bila chesa. Hakuna kulala tunakesha kukutesa.